CK Music.
Yeah, my man, I don't say nothing, I don't know about
Mr. Kim Boy.
Phoenix in the room.
If I'm more, today is Thai star. If I'm more money, you want to be. This guy got that, we want to feel like Thai start.
Simius Kale, in your peace, Mac. Mwana, mwana bashpambwe. Kalenda Puench, Kabeba Puench.
Pandala Maku wanji te chinangwa. Kwa zinda istapika kwanza shasangwa. Weta kwa zimaini inda istapika kasempa mufumba kwanza kwalifika
kwa. Wabana kwa zita tutina pona militari kwa jiku ikongele funangula hili apatari. Na tuwa fushoku poleke fu tuwa fushoku ombesha. Kwa ziali lembe kwa zi.
Tulibana kwa zi.
Iwe.
Iwe.
Ni mwebo bani.
Tulibana kwa zi.
Shibali kwi.
A good love sings over here, so we run the thing, please. Too much vibration.
Exclusive from CK Music Promos.com.